Inapoingia, inapoingia, inapoingia,
kimamba
inapoingia. Kwanza tamu inapoingia, peku peku inavyoingia, najikutaka imezama, navyozipeleka sia. Kwako sina gaya ujanja, nacheza na wewe banga. Baila bamba,
baila,
baila bamba. Kichura na ruka, yanayo ni kuhu.